Balma o malikura sigira anga foli bawe ni aw denke na balma ke Modibo Dembélé kabini wari l'Amérique aleka sijo ta ani warona konnala Washington DC États-Unis o konnala ya bi demokan akumaba olu fleni Francis Sarda Soufla o fagara anika kelenjogi malikonnala o ka bulma fin o yelele mu printa doka Mariam Traoré alebina ni walawala anye
Francis Sarda Soufla fagara malikoron fela la mugu fudu do sin fe bi sogomadaina mena ke ku sordasi ta ani flana ye mi fagara uka sordasi mononi ulube spahis de valence o finiti bu fe
maliko na fundi 7 ko famao ni oye mali sardasuwe ku ye tegela tegeke sigala mogo flaka ura jam ni alebe kilo moa yanika se mondoro doanza marala ni alefene be mopti marala Mohamed Touré alebina sekasigali kanye ni kola gelea ube Kenyeba uluka kamalin kuntigi osigili osugandili koka. Brehima Traore aleye nyafolike Kasim Traore ka kuma baranina. Parikulonyanaja keneka. Parafinal League African des Champions. Ko mune funae Stade Malien soro Williamsville, Côte d'Ivoire. Senufo ka fama ni osiaka Traore alebina nyafolika yana ninkola. Balma o inafo anyafo yana tukum na Francis Sarda Soufla o fagara anika kelenjogi maliko nuna la uka bulma fin o yele mugu perenta doka. Mariam Traore ni kuyin kera chukudi.
Francis Sarda Soufla fagara Mali koronfela la mugu fudun do sinfe bi sogomadaina. Ayirala kuna fonu nakafoni mena ke uka Sarda Soufla ta anifla nanye mi fagara operasyon barkane o finitigu fe. Oluka Sarda Soufla mugo banani bonyongula munumbe Mali jamana kono jihadi okelelila kabri sambafla antan nani janvye kalu watiu. Ni bi mugu fudun yi sinfe barkane ka Sarda Soufla kele o jokina kusebe. Mi mena ke uka Sarda Soufla mugo sabananye mi jokina bambanchi kela uka dangarili wale usinfe. Sang ani wati bela jeli bingalikela ubi janda barkanika lakana filintigu nye mali koronfe yamfana kerengene ni ala menaka ani andeli mane omarabulu ula hakli jigila sambafla antan sabah wati ula Al-Qaeda o jihadi jakulu ulu tuncharila mali koronfe yamfanfe kusabe mingela sababu yeka lakana bo malika lakana filintigu bulu koronfe yamfanfe oni jakulu toka